senantolanta bunagun kamali la kalo kelen sozuruli kofɛ championnat league 1 n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye minw be cɛɛ kɔrɔbalenw kofɔ o bena daminɛ siningɛnɛ alamisa marisi kalo tilemɔni saba san ba filɛmɔni saba ŋanaya ɲɔgɔndanw tun sozurula senantolanta federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ k'a sababuya kɛ bamako senantolantanayɔrɔ fila be ka kurakuraya o be ka dilan o senantolantanayɔrɔ fila stade modibo keta ani stade mamadu konate hali n'a y'a sɔrɔ o yɔrɔ fila ma ban dilanin na fɔlɔ championnat bena daminɛ tile tani filana bolo dara min ye bamako klɔbuw ye olu ka ɲɔgɔndan bena ta tan kulukoro stade jara asi la o de siratigɛ la joliba atletik klɔbu ni as polisi be ɲɔgɔn sɔrɔ ye halisa kulukoro stade jara asi la lafiya klɔb de bamako lc ba ale ni as real de bamako be ɲɔgɔn sɔrɔ tile tani filana hukumu kɔnɔ halisa stade malien de bamako ale ni klɔb olympike de bamako cob be ɲɔgɔn sɔrɔ kulukoro tile tani filana ɲɔgɔndan wɛrɛw buguninkaw fɛ us buguni ni as bakarijan de barawuli be ɲɔgɔn sɔrɔ kitakaw fɛ us kita ale ni as black star be ɲɔgɔn sɔrɔ yelen olympike ni asco association sportive de kurufina be ɲɔgɔn sɔrɔ 11 créateur ni binga fc be ɲɔgɔn sɔrɔ usfas union sportive des forces armées de sécurité ale ni afrique football elite afe olu be ɲɔgɔn sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔndan nunu bena tan sungalo daminɛ na tɔn nunu senkɔrɔmadedobaw kɔni ninsojɛlen do kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan u ka ninsojiya ko bena segi a nɔ na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don